that cat TV.
Mwezenu natamba, ah, natambia mapenzi. Najiona mwamba, ah, mwamba wa mapenzi. Sini meishika namba, ah, namba ya mapenzi. Muda wa moyo kuringa, ah, kuringia mapenzi. Lahasha simvimbi mtu, penzi lipo hapa. Raha ya penzi la huku, halina mashaka. Visomo na mchinje kuku, na kutapatapa. Penzi tusha cheze ya tufu, mambo ni swadata. Oh baby, feel free to love, lazizi. Oh baby, pumzika love, habibi. Oh baby, feel free to love, lazizi. Oh, 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 pumzika love, habibi, yeah. Namba moja, ameshikilia namba. Namba moja, yeno yangu moja. Namba, namba moja, ameniweza. Namba moja, halo, halo, halo. Ana ni baba lava, nafiki wambe ya mtajuta. Ana ni baba lava, kitumbwa sambusa. Kuna muda kiutani analeta mbwembu ya nasusa. Nikimbembeza, sio buta buta, yeah. Ndo hivyo, ndo hivyo, mina yeye mile. Miaka mile tano, mina yeye mile. Wakini mando mano, mina yeye mile. Hakuna mashindano, kwetu raha tele. Oh baby, feel free to love, lazizi. Oh baby, pumzika love, habibi. Oh baby, feel free to love, lazizi. Oh baby, pumzika love, habibi.
Namba moja,
ameshikilia namba.
Namba moja,
yendo mama yendo.
Namba moja,
ananipenda na mpenda sana.
Namba moja,
ananijali na mjali mimi, yeah, yeah. Na enjoy mapenzi naye,
ah, yeah, yeah, yeah.
Na enjoy mapenzi naye, yeah.